Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 48 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose no kuri FM 104 n'ibice bitatu ni I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mudukurikira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Hano I Washington DC muri studio ya gatandatu muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese abatwumva aho muri hose ku isi kandi bahikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi, saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mbaye ikaze kuri radio yanyu, uyu munsi ni uwanyu, nta mutumirwa wihariye, twawubahariye ku nama zanyu n'ibitekerezo. Radio Ijwi rya Amerika izizihiza yubile y'imyaka 25 himaze ibagezaho ibiganiro n'amakuru mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio yanyu rero yatangiye mu kwezi kwa 7 umwaka w'1996 igerageza guhuza imiryango yari yatatanye kubera intambara n'amakimbirane mu Rwanda no mu Burundi. Muri izo ntangiriro programu yibandaga ku bibazo by'impunzi z'Abarundi n'Abanyarwanda. Uko imyaka yagiye ikurikirana twagiye twongera ibiganiro mu nzego zitandukanye z'imibereho y'abantu. Muri iki cyumweru guhera ku wa mbere kuzageza kwa gatanu ibiganiro byacu biribanda ku byagezweho n'ibyo Ijwi rya Amerika riteganya kugeraho mu bihe biri imbere. Kuri iyi saha uyu munsi wa gatatu wa buri cyumweru isaha y'ikiganiro cy'ubuzima twayibahariye mudusangize ku byo mwungukiye kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mu myaka mumaze mukurikira amakuru n'ibiganiro byayo byerekeye ubuzima. Munatubwire icyo mwumva cyakorwa kugira ngo tuzarusheho kubanogera ku buryo mu yindi myaka 5, 10 cyangwa se indi 25 iri imbere tuzavuga tuti intego yo kunogera abanywanyi bacu twayigezeho. Mbere yuko mbaha ijambo ariko reka mbanze mbamenyeshe ko ejo kuwa 4 tariki 15 tuzakora ikiganiro kuri Zoom, Facebook na YouTube mu mwanya w'ikiganiro muri Isanga musanzwe mukurikira saa 10 ku isaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Muzabe hafi rero muganire n'abanyamakuru banyu. Noneho tubateze rero amatwi muri ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima ku buhanga bw'ibyuma. Ndabona biteguye kwakira telefone zanyu, rero ntimujye kuri. Mu gihe tubategereje rero reka mbonereho n'umwanya wo gushimira abatumirwa bacu mu biganiro by'ubuzima. Impuguke mwese mwafashe umwanya wo kutwigisha no kudusobanurira ibijyanye n'indwara zitandukanye. Nongere mbashimire cyane iyo nkunga yanyu, uwo musanzu mwahaye Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Sinakwibagirwa no gushimira mwe mwese abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, namwe aho muherereye hose mwatubaye hafi muri iyi myaka 25 ishize. Mukana duhimbira ndetse n'uturirimbo kandi rero twizeye ko muzakomeza gukurikira muri benshi. Reka rero noneho tube twakira uwa mbere ku murongo wa telefone. Ndakeka Aniseti ahari. Anise, ndabumva amakuru yawe. Ye, urahagana hehe?
Mugamba ni mu ntara ya Bururi na Turikori Burundi.
Ahantu ariko hari akantu kameze nk'urusaku birasuma, sinzi niba turi bashe kumvikana. Hano twebwe
ko ubundi ahantu
Okay. Wowe hari ibintu biduha ariko watubwira icyo igihe umaze ukurikirana Ijwi rya Amerika?
Hambere natangira kwifuriza isabukuru nziza y'imyaka 25.
Urakoze cyane.
Imyaka 25 nicyo mu buzima bw'umuntu biragiye niko kuko nyine. Hatanguye mu gihe ntuye muri kano karere mu gihe ibihugu byacu byari mu ntambara n'ishyano hagati y'ibihugu. Hasohoka amakuru y'uko ibintu biriko biragenda amaradiyo yo hagati mu gihugu yo gukora ahanini ni ukuvuga mu kongera ko kuvuga amasaha y'icyatsi kandi usanga iha ijambo ubuzima bw'igihugu abantu mu masaha y'icyumweru buri kato abantu bavuye ku mirimo Amerika niko babandanya ibiganiro na Leta y'u Burundi bashyira kumva dusubiye ku mirongo ya FM nk'uko byahora kuva dusubiye ku marembo
yose. Urakoze cyane. Wowe wari umaze igihe kingana iki utwumva?
Twe natanguye kumva mu mwaka w'ibihumbi bibiri imyaka 21 n'umwe n'umwirisho.
Imyaka 25 si mike, nibyo koko? Nawe imyaka umaze 21 udukurikira ntabwo ari mikeya. Ni iki cyatumye ushaka gukurikira Radio Ijwi rya Amerika?
Ijwi rya Amerika icyatumye nkunda kuyumviriza ni uko yaha ijambo impande zose, kuko yavugisha impande zitaniranye na cyane cyane mu gihe igihugu cyacu hari mu ntambara. Yaravugisha nk'abari umuntu yarwanya Leta kongera ikavugisha n'abari muri Leta bakaturonka amakuru ari hagati na hagati avuye ku mpande zose.
Hanyuma mu byerekeranye n'ibiganiro by'ubuzima hari icyo watubwira wungukiyemo?
Mu bijyanye n'ibiganiro biha ijambo umwe ikamufasha kwifuza imbere nk'ibiganiro berekeye amagara y'abantu barabuzwa bikavugisha n'abantu bitandukanye bamaze kwiteza imbere bashana kugishobora kuronga umurongo n'ibitashe kuvugisha urwanda nta kurashije kugira ngo iterambere rirambe.
Hanyuma mu byo uvuze bijyanye n'ibyifuzo hari aho uvuze kuba bakomeza Radio Ijwi rya Amerika yakomeza imishyikirano n'abayobozi ku buryo Ijwi rya Amerika ryakongera kuvugira ku butaka bw'u Burundi. Ni icyifuzo cyawe, ni icyifuzo cyiza, kandi ndumva ibyo biganiro birahari kandi bizakomeza, twizere ko bizatanga umusaruro mu bihe bya vuba. Hari ikindi wifuza mbere yuko nkureka ugakomeza utwara urimo cyangwa tugahabandi ijambo?
Ndimo saba Ijwi rya Amerika ikiganiro muri ntagiha ijambo abene gihugu nuko cova mu masaha yiki imbere gato cyangwa bakacongereza uburyo nk'abanyagihugu baba bavuye ku mirimo bashobora kugira ijambo mu kiganiro muri isanga, kuko nk'ubu urabona baracyari ku mirimo ntibarashobora gutaha ubuki kuvugiriza iradiyo uri ku mirimo naho ubona biba bikoye.
Wowe ku giti cyawe, wowe isaha wakumva ikunogeye cyangwa se wumva yanogera benshi mu bo uvugira ni nk'iyihe?
Ni nko guhera nk'isaha imwe z'ijoro kuduga aho abantu baba batekanye bavuye ku mirimo.
Saba z'ijoro si ubwo abantu bo ntibaba baryamye?
Oya, samoya ni ukuvuga
bisinesi. Samoya z'umugoroba.
Umugoroba.
Aho ngaho naho hari ibindi biganiro tubagezaho, nizere ko ubwo iyo saha iboneye uko byo mwamubikurikira. Ariko icyifuzo cyawe ndacyanditse nzakigeza ku babishinzwe, ubwo bazareba igishoboka.
Urakoze
cyane nawe Aniseti. twakire noneho Vianney uranyumva
ndabumva
ye urakomeye se
sindakomeye
no kurahagana hehe
ya ndahantu bitamuka ekomene kabezi muri zona mubona
ye nawe uri mu Burundi wowe wifuje kugira icyo uvuga kuri Radio Ijwi rya Amerika nabasabye ko mwatubwira ibiganiro by'ubuzima icyo byabafashijeho nagira ngo nguhe ijambo umaze igihe kingana iki wumva Radio Ijwi rya Amerika
ego cyane 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 ntabwo ko baramuta
yego natwe turagusuhuje
ego hanyuma ndashimishwa n'ibiganiro mudusikiriza nibuka kuva intambara itanguye mu gihugu mwarabaye hafi abanyagihugu ndetse mwanatanga n'ijambo imiti yagwana yarafasha rero abanyagihugu kumenya ibiko birava hama ikindi kintu nshima mwakoze ni uko mwashoboye gutanga ijambo haba kuri Leta y'u Burundi kuri n'iyi migwi ariko irarwana muri birya gihe rero nabifashe nk'uko umenga narabaye agahuza kuko ubu n'uriya yaronse hashyize ibyumviro bigatuma uwamenya ati unyashaka iki ujya nabashaka iriya ibyo rero byarafashije cyane kugira ngo amahoro mu Burundi aboneke ibyo turabashimira cyane kandi uko mwamye n'ubu mubandanye mushyira imbere umutima wo guhuza batumvikana hanyuma hari n'ibindi biganiro mushyikiriza ibiganiro iterambere iby'ubuzima bw'abanyagihugu kandi byadushimisha ni ukuri ndabakeza ndabakeza ku imyaka 2025 iheze mushyikiriza ibiganiro n'ubundi imana ibandanye bazigama ibandanye bajya imbere kugira ngo ibyoba mwatanguye mu gisozere neza
ndagushimiye cyane rwose Vianney urakoze kuri kutwifuriza umwaka mwiza nako imyaka 25 myiza yubire nziza ubutubwira uti mwabaye abahuza rwose birashimishije kumva ko hari intambwe umuntu yateye cyangwa se igikorwa yakoze cyafashije nagira ngo none nkubaze by'umwihariko mu bijyanye n'ubuzima turimo kuvuga muri aka kanya icyo wumva wifuza noneho aho wumva twashyira ingufu icyo wumva gishobora kuzagufasha kurushaho mu yindi myaka niyo yaba 2025 iri imbere tuzagenda tubigeraho buhoro buhoro icyifuzo cyawe
nakadukane kuba icyo kibazo ndiko ndaraba muri kino gihe kumva neza ya Radio ya Amerika muri kano karere ndetse nkaje ko ari nk'umu gihugu cyose nakwifuza rero ko umuryango w'igihugu cyose bishoboka nimba byakunda musubire mu famiye yanyu cyane cyane ku butaka bw'u Burundi tumwegera kuko ibiganiro mwatanga yadushimisha cyane kandi yadushimisha naho yadushikira nk'uko tubyifuza rero mugageza mukambasha mu nguvu ndazi ko Leta y'u Burundi nawe n'umubyeyi ni Leta mbyeyi ni Leta nkozi muja hamwe kugira ngo ibiganiro mushikiriza dushikire byoroshye kuko turabikunda kandi turanabakunda
natwe turabakunda rwose niyo mpamvu twifuza kubanogera igihe cyose no kubageraho igihe bishoboka ibyo biganiro koko uko bivuga birakorwa kandi turizera ko umusaruro uzaboneka bidatinze nkuko narimaze kubibwira undi muvandimwe uri ya Niseti wari umaze kuduhamagara mbere ndagushimiye cyane Vianney
yego murakoze cyane Imana irahezagire
yego namwe Radio Ijwi rya Amerika yego wari ugiye kugira icyo uvuga Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ikiganiro cyerekeye ubuzima ariko noneho n'umwe hariko wanyu wo kutubwira icyo ibiganiro by'ubuzima twabagejejeho mu myaka 25 ishize byabamariye n'icyo mwifuza ko cyakorwa mu bihe biri imbere kugira ngo turusheho kubanogera duhuze n'ibyo mwifuza. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Elize. Elize, uranyumva?
Ndakumva neza.
Namahoro.
Namahoro.
Eh, urahagana hehe?
Nkuko warubivuze nitwa Kwizera Eliezeri, nkaba ndi mu majyaruguru y'u Rwanda, ubwo ni mu karere ka Rulindo mu ntara y'amajyaruguru nyine nk'uko ndikubwiye. Ariko by'umwihariko nko mu kagari mereye mukangira amazi mu mudugudu wa Gasovu, ikiganiro cy'ubuzima nk'uko bivuze ni ikiganiro cyagiye gitwubaka cyane, cyane cyane ko mwagiye mugenda mudutumira abantu bamenyereye ubuzima bakagira bimwe na bimwe badusobanurira. Ariko nko mu myaka 25 ishize nk'uko Ijwi rya Amerika mu kirimi no mu Kinyarwanda imyaka 25 ishize njyewe narabashimiye cyane, yaba uretse no kuba ikiganiro cy'ubuzima mwagiye mugitegurana ubuhanga bwo mu rwego rwo hejuru, ariko noneho ndasaba ko nibura ikintu cyaziyongeraho ni ukuduhamagarira za baganga, kuko b'indobanure b'imboranwa barusheho kurusha iyo n'abapimire mwagiye mugipimira nabo ntabwo navuga ko batari bashoboye, ariko noneho n'abandi baba bisumbuye kuri bariya nibo bazajya baboneka muri kiriya kiganiro cy'ubuzima, hama noneho byanashoboka tukababaza ibibazo, cyane cyane ko tuba dufite n'ibibazo bimwe na bimwe ku buzima tuba dukeneye kugenda tubabazanya tugasobanukira.
Elize, rwose ndabibonye ko watwandikiye kuri Facebook, atwandikiye inshuro nyinshi. Sinzi niba watekerezaga ko turimo gutinda kuguhamagara kubera wanditse inshuro nyinshi, ni cyangwa se watekereza ko twageze mu kiganiro. Utubabarire, ntabwo twari twagatangira ikiganiro, twari twasabye amatelefone nibwo wanditse. Ndagira ngo rero nk'umwanya noneho winigure nk'uko wabyifuje, umbwire nk'abo baganga b'indobanure wifuza ubwo ni nk'abameze gute? Uko bivuga twagiye tubatumirira abantu batandukanye, inzobere, abantu bashinzwe kuvura indwara izi n'izi, abashinzwe kuzikumira. Nsobanurira gato kugira ngo mbashe kumva neza abo mwifuza bandi twakongera kuba twari dufite.
Nugera nk'ubu ngubu nk'ubu mugeze gutya nk'ibyo bya Amerika, dore ko mugera kure nk'aho tuba tudashoboye kuba twagera twebwe, ariko tukaba twashobora nibura nk'ubu mugatumira wenda nka Tobe Nsanzimana n'urugero, hanyuma noneho tukaba twamubaza n'ibibazo, urabona nk'uko nk'ubu Covid imeze nabi, tukaba twamubaza ese bihagaze bite, ibindi byifashe gute, ibyo tuzi ko nko mu Rwanda dufite indobanure yeze kuba n'abaganga bacu bakora ubushakashatsi kuba twabona n'imiti yacu ko turiho dutegereje yo mu mahanga, ndetse naho ngaho nagamisha.
Ndabyumva. Umuyobozi w'ikigo cy'ubuzima w'ikigo gishinzwe ubuzima mu Rwanda RBC Sabin Nsanzimana twaramutumiye, icyo akora yagiye agira uruhare mu biganiro byacu bitandukanye, rwose ndanabimushimira. Atari yaba n'umuyobozi yaratwitabaga akaduha ibiganiro bitandukanye, n'ubu kandi n'abanyamakuru bacu bari mu Rwanda nabo baramuvugisha, natwe twaramuhamagaye akajya tuganirira hano mukamubaza ibibazo. Gusa muri ibi bihe nk'uko mwabibonye hari aho twari tumaze dufitemo ibibazo muri iyi Covid, aho tutabasha gukora ibiganiro mwebwe mushobora kugiramo uruhare, navuga direct kugira ngo mwibarize nk'uko nguko. Ariko uko iyi ndwara izagenda igabanuka cyangwa se uko tuzakomeza kugenda dukorera muri studio tukabasha kubakira mwese, ndumva icyo kibazo cyawe cyangwa se impungenge zizakemuka.
Ikindi nacyo kumwihariko ku makuru yo amakuru n'ibisaba, kuko natuzaniye n'iya videwo tureba y'umunota umwe muri Afurika yose, iyo nayo n'indi ntambwe mbona mwateye mu myaka 25 ishize, ariko nanone mu yindi 25 iri imbere
Ha kibazo rwose ibyo byose tuzabisuzuma hanyuma turebe amakuru ari amakuru y'umunota umwe ntabwo utekereza yenda amakuru yo ku isi cyangwa ahandi twakoramo undi munota umwe none uriya munota umwe kabuguma kuri Afrika gusa urumva iminota 5 ariyo mwakushimira
Mambo mbuga iminota 5 urumva ura munota ubone ubereke ya Afrika ariko igaye iminota 2 cyangwa 3 yatwa kwinshi amake twabona noneho ayo ku isi yose muri zina twarenze muri Afrika tukabona noneho nibura umuntu yanga minsi amake y'umunsi wose isi yose ku imeze noneho tukayibona muri rusange atari mu Afrika yonyine
igitekerezo cyawe rwose kirumvikana ejo nidukora zoom nubishobora uzaze umuganirize cyangwa uganire nabandi banyamakuru
ku Amerika ndari kurikira gatanu kuri gatanu ibiganiro byayo ntabwo byarinshikanye ndari kurikira
nuko ndatumika ariko saa kumi ejo nkuko bisanzwe muri mu mwanya w'ikiganiro muri isanga nawo nuwanyu muzaba murimo kuganira n'abanyamakuru Weya birashoboka rwose keretse iyo telefone zitunani ari kubundi birashoboka.
Sawe murakoze.
Ubwo link ya y'icyo kiganiro uzayisanga kuri Facebook. Icyo kiganiro cyeje.
Abantu bahane gisha akarere kacu karurimbo rebye batugenda tubakurikira cyane ko mba numva n'abandi bagenda babakura batababaye gatanu kuri gatanu
rwose babwire bajye baba hafi turabakunda mwese tuzajya tubaha ijambo ndagushimiye
cyane imiganiro byo mu Kinyarwanda mwarabyongereye kuko imyihariko ye ni myinshi n'imyaka 25 niyo mpamvu twiteze noneho ibyisumbuye mu myaka 25 y'imbere nk'uko bamwe bivuga nagiye mbona ibiganiro byabagiye byiyongera icyo ni ikintu cyagiye gituma ibi biganiro ko tubyumva kurushaho ugasanga yuko noneho ni radiyo yabaye iyacu ubu ngubu twabaye banywanyi banyu nk'uko mubivuga
ni radiyo yanyu rwose
murakoze cyane n'abandi berekana bo turaho umwanya
ye urakoze cyane rize kwizera ireze ari kwizera ndagushimiye ubwo ukomeze dusuhurize nabo bandi baho ngaho iwanyu badukunda n'abatadukunda nabo uzabasuhuze twe turabakunda kandi nabo bazashyira badukunde urakoze twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga aho twabahaye umwanya muri iki gihe muri iki cyumweru Ijwi rya Amerika ririmo kugenda risubiza amaso inyuma mu biganiro mu myaka 25 ishize ribagezaho amakuru n'ibiganiro uyu mwanya rero no twabahariye mwebwe abakunzi cyane cyane b'ikiganiro cy'ubuzima kugira ngo mutubwire icyo ikiganiro cyabamariye yaba ari ikiganiro muri isanga yaba ari ibiganiro bigufi byerekeye ubuzima icyo byabamariye nicyo mwifuza ko twakongeramo cyangwa se twahindura aho mwumva twashyira ingufu kugira ngo turusheho kubanogera ntibibabuze cyakora no kutubwira ni ahandi mwumva hakenewe ingufu mu bindi biganiro tubategurira nk'uko uyu muvandimwe avuze nk'iriya uriya munota umwe w'amakuru yo kuri Afrika kutwawongera n'ibindi bitekerezo byose bitekerezo byanyu turabyakira reka rero mwe mwumva aka karirimba hanyuma ubwo mukanye turongera twakire abandi bakunze ijwi rya Amerika
Safisha barabara barabara ya mapenzi die pamana homba tuwe wote mirele na mine
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganiro muri isanga umwihariko wanyu wo kuri wa gatatu no kwakira ibitekerezo byanyu n'inama tusubiza amaso inyuma tureba imyaka 25 ishize Radio ijwi rya Amerika ibagezaho ibiganiro cyane cyane ikiganiro cy'ubuzima aricyo turagezaho buri wa gatatu nagira ngo rero turebe icyo cyabamariye n'icyo muteganya cyangwa se mwifuza ko twabagezaho mu myaka iri imbere ku murongo wa telefone muri aka kanya turi kumwe na James uranyumva mwiriwe neza yego urahagana he
Bujumbura
mumeze mutahunga
namahoro biragenda neza
Imana ishimwe ye umaze igihe kingana iki wumva Radio ijwi rya Amerika
Jewe mwisante ndamaze nk'imyaka
n'imyaka irindwi wumva Radio ijwi rya Amerika nuko tubwire rero by'umwihariko ikiganiro cy'ubuzima hari icyo cyakugejejeho hari icyo cyakumariye harimo tubwire n'ibyo wifuza ko twazabaganiriraho cyangwa se twazabategurira aho twazashyira ingufu mu bihe biri imbere
yego mu bisanzwe icyo cya Amerika ibintu byagiye byitako cyane cyane byitaye ku mutekano amagara y'abantu imibano hagati y'ibihugu muranyumva
turakumva
yego ibyo bijyanye byaragiye bidufasha atari hakera cyane cyane kubyerekeye umutekano w'ibihugu hagati mu gihugu marekete haba mu Burundi mu Rwanda cyangwa muri Afrika numva no bihugu na maravuze ko cyane ariko ari hariho ibintu mutigeze mwitako mudufasha ntagaruka beke imbere
I'm not sure if you're going to be able to do it. Urakoze cyane James. Yego, hari ikindi wumva wifuza mbere yuko tukureka ukajya mu bindi?
Yego, cyane ko ubuye tukatwumva bitatugoye nk'ino mu Burundi duca ku WhatsApp cyane ku mirongo yashutwe twashaka yuko mugasubira mugomba kwira kandi ati mu gihugu
urakoze cyane James. Icyo cyifuzo gihuriyeho n'abandi benshi barimo kuvuga rwose bati murebe ukuntu mwakongera kumvikanira ku butaka bw'u Burundi. Birahari ibiganiro, imishyikiranira hari, twizere ko bizakunda. Urakoze cyane. Twakire na Wilson. Wilson uranyumva?
Ya ndabumva.
Namakuru ki?
Ni meza.
Umaze hari igihe kingana iki ukurikira Radio Ijwi rya Amerika?
Radio Ijwi rya Amerika numvuga ko maze nka imyaka igera kuri ine. Ine ndabakurikirana nkurikirana cyane cyane ikiganiro muri Sanga.
Mu biganiro muri Sanga rero harimo n'icy'ubuzima ari nacyo twibanzeho uyu munsi, ariko ntabwo nakubuza no kuba wagira icyo uvuga ku kindi wifuza gishobora kuba cyafasha Radio Ijwi rya Amerika muri rusange gutera imbere, kunogera abakunzi bayo. Ubwo kiri icyo tubwira, ijambo ni ryawe.
Ego, murakoze cyane. Ubwa mbere ho nashaka gushima ku kiganiro cy'ubuzima mpora mukoresha, kuko ni ikiganiro giha gifasha cyane cyane urwaruka rwumviriza. Biradufasha cyane kuko hari ibintu byinshi duhora twumva muri icyo kiganiro.
Yego, turakumva.
Ndikomeka muranyumva.
Turakumva.
Ego, hari ibintu byinshi duhora twumva muri icyo kiganiro nk'ibyerekeye amagara cyane cyane muri iki gihe cya COVID, aho mwahora mutumira abantu bakatubwira uko umuntu ashobora kwifata, uko iyi ndwara imeze. Apare y'ibyo, hari n'ibindi biganiro, hari abatumire muhora mutumira, bikadufasha cyane cyane, bikatwungura ubumenyi, tukamenya ingene dushobora gufata neza amagara yacu. Novuga muri Isanga cyane cyane no mu biganiro byinshi bikunda gukora ku buzima, biradufasha cyane kuko bituma twunguka ibintu byinshi tutari tubona.
Urebye imbere, noneho urumva ari hehe twashyira ingufu mu bijyanye, yenda dufashe nk'ibiganiro by'ubuzima, ariko niba hari n'ahandi naho uraza kutubwira?
No, cyane cyane ku kiganiro by'ubuzima. Mwoza muratumira cyane cyane novuga abaspecialiste babiminujemwo kugira cyane cyane mu ndwara zikunda gufata abantu benshi muri rusange, nk'izi ndwara z'amadiyabeti, izi ndwara zishi batavu, n'indwara zo mu mutwe cyane cyane, kuko nazo nyine n'indwara abantu benshi badakunda kuvuga. Mu majambo make, mwogwiza cyane cyane ibiganiro bivuga kuri izi ndwara abantu benshi ba novuga binyoha, sinzi ingene nobishyira mu Kirundi, abantu
batitaho cyangwa batazi.
Ego, kuko ni do cyane cyane usanga zonona amagara y'abantu buke buke, abantu bakagenda barononekara buke buke kandi batabizi, kuko hari nk'izi ndwara zo mu mutwe cyane cyane ziza depression, izi ndwara zifatira mu bwonko, abantu benshi usanga batazizi, ariko babimenyekare kumbure byari kubafasha kwikingira cyangwa gukingira abo bari kumwe.
abatinya kuzivuga kuko ba kore bitewe n'ukuntu bashobora gufatwa muri society. Benshi umuntu yavuze ati mfite ikibazo mu mutwe, hari uburwayi butandukanye, ariko umuntu bakamuhindura umusazi ugasanga atinye kwivuza. Ibyo uvuga nibyo birumvikana. Tuzabigerageza rwose. Ndumva huje n'uwigeze kuduhamagara mbere, Elise, avuga ati abaganga b'indobanure turatekereza ko bizakunda, bizashoboka kandi bikagenda neza uko tuzajya tubasha gukorera mu ma studio.
Ego hama ni ikindi kintu nashaka kubasaba naho kitajanye n'iby'ubuzima. Cyane cyane nibaza ko abantu bumviriza, benshi bumviriza ijwi rya Amerika, abenshi n'ugwaruka nk'uko no muri bihugu byacu population nini usanga rugwaruka. Ugwiza cyane kandi ibiganiro by'ugwaruka kugira ngo ugwaruka rwigishanye, ugwaruka rushobore gukarihirizanya ubwenge. No muri ibyo biganiro nyine by'ubuzima naho nyine mukazamuribuka nk'abantu baba baraciye muri izo ngorane, umuntu yagwaye iyo ngwara akayikira akaza kugira ngo ashobore guha umuco uwitinyutse kubivuga, urumva ko bishobora gufasha abandi cyane cyane.
Yego, urakoze cyane. Ibiganiro harimo ibiganiro byinshi, tuzajya dushyiramo ingufu naho ngaho tuvuge ku biganiro by'ubuzima byerekeye n'urwaruka. Hari ibindi biganiro birimo na ejo, nikunda kuvuga ku biganiro ku bintu bitandukanye, ku bibazo bitandukanye by'urubyiruko n'indwara nazo zizamo, ariko ubwo n'umuntu yabikoraho na byose nta kibazo.
Ego, murakoze cyane.
Urakoze cyane nawe. Ubwo mbere yuko ugenda, niba hari ikindi bifuza kutugezaho, wakitugezaho hanyuma tukakureka ugakomeza.
Ego, icyo norangiza mvuga nuko dushimira cyane ijwi rya Amerika, kuko riratuma twegerana, riratuma tumenya ibibera mu bihugu byacu, biratuma tumenya ibibera hirya y'Uburundi, hirya y'u Rwanda. Nukuri ni radio novuga yafashije cyane abantu benshi, yaba muri ibyo by'ubuzima, yaba muri kumenya amakuru yo hirya no hino. Noshimira cyane radio rya Amerika, kuko novuga muratuba hafi cyane. Murakoze.
Urakoze cyane, Wilson. Namwe mukomeze kutuba hafi, kuko ntabwo tudafite inkunga yanyu mwese ntacyo twageraho. Ndagushimiye cyane.
Murakoze cyane namwe.
It's okay, baby. Why? Nzagara kumanyamanya. Oh, don't think I'm so cool. Kwagalenyo, kuboku changa changa, na boku zagalenya. No rusi, tula nene muza. Zani, ayagalo murungi labo. Mwala, ntaga zabo zaga. No rusi, nene na vi na vi nulai. Njoga zalo chaira, ida vi kanze wansani na gala kaima. Tetuli kendera, manyomu kwa nunga fe baby. My girl, on your little day, on your little day, some little day, girl, on your little day, for coming, that I was a good one. You might tell me my day. Uli rotambula on chamula mubano inside. When you come my way, Uli rosembe na mpuli.
Swans, baby. Winnie Noaji. Vinka. Unamuami wasukali. Jaina kadarasi wagala kutupa kumwezi zikiri zambela zikari angukuma na gazale maindali jesi manikole risachi emizu waninebe kamuli lako usiva mulinga wejirisa akanyama kambi ufuku choto kukabukali lila nchisa monye. I'm a so brand new cookway, if you come and sing, I won't be tired. Jagala to cut you when I end up for it, Tatia. What if you got a sunny tongue and you have a body? Jagala to cut you when I end up for it, Tatia.
kwambara siku mugongo we gutujya kusiga ubugalo babuma mukusanya sawa siwa kutakula yume sizobola munage kunuhulego mubisinage ntaka mupolani nawe kubalira kebiro jitale zenalina kwa walafu na yekwe kesio exceptional Gay don't go down, and it's just a professional. I'm a so good cook when it took a missing the movie. You're gonna talk at you when I answer for it at the What if you got a daddy? Nang and Eva Bukaria. You're gonna talk at you when I answer for it at the air. I'm going to play to love.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umwihariko wanyu uyu munsi ariko mbabwira ko nejo tuzaba turi kumwe tuzabaho umwanya mukaganira na banyamakuru b'Ijwi rya Amerika ejo isa 10 tuzaba turi kuri Zoom mu kiganiro kuri Zoom na Facebook na YouTube ubwo rero muzabe muri hafi link y'icyo kiganiro muzayisanga kuri Facebook nagira ngo rero nkuko nabibasezeranije ko mbaho ijambo muhamagare cyangwa se muduhe nomero zanyu abenshi murimo kutwohereza ubutumwa bwanditse ariko ndibwira ko byaba byiza muduhaye nomero tukabahamagara mukisanzura nkuko uyu mwanya twabateganyirije hari Donatien umuzuke hatanga niba twumva nawe ushobora kwandika ukavuga igitekerezo cyawe wavuze uti mbifurije kuzagira yubire nziza kandi muzahora muri abambere hashtag VOA radio yacu ndagushimiye cyane duhe nomero zawe rero tuguhamagare hanyuma nawe wivugire igitekerezo cyawe hari Juan Matata Kudusi w'i Rwanda Yatese mwakora iki mu gihe umuturage avugiye kuri radio akavuga wenda ibyo abona bitagenda bitewe naho atuye nyuma bikamugiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi murakoze hano mu majyepfo y'u Rwanda mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kabagari turi kumwe urakoze cyane Juan nawe ndibwira ko umuntu atagombye kuniganwa ijambo ariko ubwo niba wifuza kugira icyo uvuga ushatse wacyandika niba wumva ufite impungenge z'uko icyo wavuga gishobora kuba cyakugiraho ingaruka ariko ndizera ko ntawe waba ubeshyera uramutse uvuze undi ni Aniseti havugiye yaremye we yaduhaye nomero nizere kuri hafi Aniseti twavuganye uyu nguye Aniseti abandi rero mube hafi nka bizoza James byizigiro waduhaye telefone ariko ntabwo uri hafi Omar nawe turimo kuguhamagara telefone yawe yacitse ariko ntabwo urimo kongera kuyifata mukomeze rero mube hafi yacu muri kiganiro tukomeze tuvugane kubijyanye na Radio Ijwi rya Amerika imyaka 25 imaze ibagezaho amakuru n'ibiganiro ku murongo wa telefone bambwiye ko hari Efron uranyumva?
Efron, ndakumva cyane.
Yee, uramahoro?
Muraho neza, muraho neza.
Yego. Urahagana hehe?
Nge ubunekaye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busoro. Mhm. Ubwo ni intara ya Majyepfo.
Yego. Mu Rwanda.
Yee, mu Rwanda. Noneho.
Eh.
Bo, tugiye kuvuga gushima ibyo ijwi rya Amerika ikigezaho nibyo kwishimirwa cyane ni ukuri kw'Imana
nibyo urashima iki rero
muvandimwe muduha amakuru nyayo muduha amakuru y'ukuri ngo ndibuka ikintu Thomas Kamilindi yigeze kuvuga yifata mu mutwe ngo radio Ijwi rya Amerika niyitangiza ngo yari yiyemeje kuzajya ivuga amakuru ameza n'amabi ubwo wenda urugero wenda mari urugero wenda unaka yapfuye unaka bamurashe ibintu nk'ibyo mbese mutagizaho mu bugama
cyangombwa nuko aba ari ukuri amakuru ashobora kuba ashimishije cyangwa se ababaje ariko yose ni amakuru agomba kuvugwa
noneho ni ukuri nino minsi njye ndarwaye nanapfushije umuntu uzindi umwe na data wacu
nihangane
kuwa gatanu yarapfuye ariko nta kundi ni uko
nipolepole
ndarwaye cyane noneho
wagerageje kwivuza ariko
nigamye malariya basanzemo malariya ariko ugane bambwira ko ariyo nari ndwaye ariko malariya barebonye imiti narayifashe ndanayigerereye rwose
ukomeza komerezaho rwose wifate neza uko babikubwiye
mureke n'imiguru mbonye akaye kuvuga
oya rwose ubwanjye ni uwawe
ejo bundi nimbare ejo bundi hari umunyamakuru wanyu uri mba mu majyaruguru ibyo mu bice by'iyo ngiyo ruguru iriya ngo babumva bakoresheje interineti ese twebwe efemu yanyu ijana na kare n'ibice bitatu turayumva neza
mwe mwagize amahirwe
ese kuki hariya efemu yanyu itagezeyo
kuki itagezeyo
yego kuki bo barinda kuyumvira kuri interineti baguze mega cyangwa twebwe rwose turamba cyane umva mana yawe
umva rero ubwo ni ubushobozi ni iminara ni hari ibibazo nyine hari benshi ibyo ari byo byose kuko hari benshi batatwumva n'uwitwa Joseph Nsabimana nawe yavuze ati ibyo mudushyikiriza biratunyura ariko hari aho umuntu agera ntabumve nko mu karere ka Burira urumva rero ikibazo kirahari ariko turizera ko kizakemuka mwe mwagize amahirwe
twagize amahirwe pe noneho reka njye mu bundi hariya nanatoreyo umunywanyi wanjye twabanye 2013 yana shati munyarwanda kera mujyanye ubu yitwa ndibuka ko yitwaga Samuel Samuel rwose yari umunywanyi wanjye w'i Burundi yagize atajyana umunyarwanda akazi ariko nyine baramumuhaye ntabwo ari uburyo bwo kumushimura
nari ngize ngo uramufuhiye ko yamugutwaye
hoya urumva twarambitse indi ni turagenda i Burundi mutambukanye ndi ndumva Ingabire Sara iwabo turaturanye rwose turaturanye
nuko uramusuhuje ku ijwi ry'Amerika
ndamusuhuje ntabwo simwumva rwose ntabwo akenera akamusuhuje impamvu
ubwo nizere ko akumvise azakagutere rero
noneho ukomozeho ko muvuga ngo twebwe tubumvira ku ijana na kane n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ko ngo bayihagaritse ngo nimba ngo babumvira kuri sosiwezi iyo mirongo migufi ni bwoko sinjye ko yancanga
iyo mirongo migufi niyo shoti wevuze nyine hari efemu hakaba niyo shoti wevu bo batwumvira nk'uwo barimo kutwumvira kuri 2019 na 2022
ubwo niyo mirongo migufi
ni mirongo migufi
yego ubwo ndakeka nabo i Burundi babumva cyane ndabizi neza cyane rwose
baratwumva bibagoye nyine ko mu mirongo migufi ntabwo ari kimwe keretse ababasha kumva amakuru banyuze yenda nko ku bituruka mu Rwanda ariko ku mirongo migufi hari igihe bigorana turizera ko ikibazo kizakemuka
ndabyizeye rwose mugomba mana yanjye ndabakunda cyane ndumva maze ndonga naratangiye kwakurikirana na kabiri ariko tabasha kubandikira tutabasha kuvugana uko kicegeye nari ntarajya no kuri Facebook ariko ntanje kuvugana namwe zo bundi ugere na n'icyenda gusa
ikoranabuhanga ryoroheje ibintu mwandike muduhe telefone dushobora kubahamagara ku buryo bworoshye kurusha uko mwebwe mwaduhamagara ushobora kuduhamagara ugasanga undi muntu ari ku murongo nawe bikaba byagutwara n'amayinite yawe ibyiza rero ni uko mwaduha telefone tukajya tubahamagara
njya numva ngo uriya muvandimwe wanjye aho ngaho muri Amerika upake ngo yarapfuye muvandura muntu yarambabaje nari ntaratsenge ariko nge aho mumenye nkakunda n'inyo njyana yarambabaje cyane cyane ari kubyumva
niko mu buzima se ko ariko bigenda ni ukwiha kubyihanganira nabyo nyine ubwo nta kundi
cyane cyane buriya hari bano bantu tujya tureba mu mafilime nka ba Dominique Toretto uwo bita John Tatamu abo bantu baracyariho
aho ngaho naba nkubeshye kuko ndumva abo ngabo uvuze ntabazi keretse ari ibintu nashakishije reka twibande ku kiganiro ibwo hari nk'ibyo bya filime cyangwa indirimbo cyangwa ibindi urumva ko bishobora kugira umwanya wabyo hanyuma se icyo wifuza ko aho wifuza ko twazashyira ingufu muri makeya kugira ngo dukomeze duhe n'abandi ijambo ni hehe
yego bavandimwe ahantu cyane cyane muzashyira ingufu muzagumye mushyire ingufu mu kintu mwiyemeje kutugezaho amakuru mutabogamye nta buryashya mukadutukumburira ndakubwiza ukuri ni radiyo nkeya zibasha kuvuga amakuru yimbitse meza yagezeho nta bubogamyi icyo kintu muzagumye mugishyiraho imbaraga
njye rwose niyo ntego yacu
kandi nanasoza nkitumira kuri perezida wacu Paul Kagame uno musaza arashoboye cyane nyuma y'ibyago twagize bya jenoside bikatugira bikaba mu Rwanda nyuma yabwo umutekano wose abanyarwanda nibyo turiye turiryana ibyo turiye turiryana umutekano urahari rwose ikintu cyo aha hantu ndahababereye rwose umutekano urahari
tugushimiye cyane rero ubwo twize ko ubutumwa bwawe wabwumvise urakoze cyane
Thomas Kamirinda ati amahoro
mukubwirire gutyo
amahoro cyane akikomerezaho
ndamubwira rwose
yewe nyine n'abanyamakuru banyu mwese mugumye rwose muhasubera aho hantu mukugeze rwose ibyiza
sawa
gukora
ejo uzaburi hafi rero nyarutsa nyarutsa hanyuma hari undi muvandimwe nawe utegereje muha akanya telefoni itamucikiraho
mumbabare mbabwire ko nyine muvandimwe ukora agasaro kabuze nigeze kumwohereza nimero y'umuntu azambuza nabuze 2009 iteka ko yaba ari hanze mu bihugu byo hanze
wandikiye
nari namwandikiye ati umwohereza iyo nimero azamuhamagara mbuza nawe tungane urabona ko yagiye guhamagara hanze ntabwo biba bikoroheye kandi n'ubukene bwa kuriyo ntabwo biba byoroshye
hashize igihe kingana iki
agiye uwo muntu
oya wanditse kuko ubwo niba
nabicishije kuri
Facebook
ya Facebook yanyu hashize ukwezi kwezi ko kurimo rwose.
Ubwo impamvu nari mbivuze gutyo ashobora kuba hari abandi bari baje mbere, ariko yaba yarakumenyesheje ko yabonye ubutumwa bwawe. Niba atari yagusubiza ubwo, ntabwo ubwo butumwa kuri Facebook bwa yabubonye, wakwandika no kuri radio yacu. Radio yacu @gmail.com ibyo byaba byoroshye.
Ikoranabuhanga mbashije ni Facebook ntarindi.
Okay, wongere wandikeho hanyuma uri bububone mbere arahita bumwoherereza. Ntabwo yakwirengagije rwose, ndabizi neza. Hita asubiza umuntu akamubwira ko yabonye ubutumwa bwe, hanyuma bitewe n'akazi abafite nyine ko gushakisha abandi babanje, ubwo bikaba byafata akanya gatoya ko mbere yuko akugeraho. Ariko rwose ndakwijeje, ntabwo yaguterana. Urakoze cyane.
Murakoze bya Amerika, kandi mbari inyuma kw'isabukuru y'imyaka 25.
Urakoze cyane rwose Efron.
Ni mu murenge wa Busoro mu karere ka Nyanza.
Ukire vuba kandi ukomeze no kwihangana kuri ibyo byago wagize.
Kuri rwose murakoze kunyihanganisha.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda. Tujye nanone ku murongo wa telefone twakire Louis Michel. Louis Michel,
ndakumva injeni.
Wiriwe neza?
Aho injeni.
Yego, ubite se ko watwibagiwe ubushize? Ntago wigeze usa, kandi bari mudatengura.
Ntabwo nkubise neza injeni, icyo mbwiye?
Ewe, ndavuze nti ubushize ntabwo ntiwahamagaye mu kiganiro, kandi wajya guza kenshi. Ntacyo nagira ngo yari ugutebya, ngaho nyibwirira.
Ahantu hari akabazo kavutsemo nzakakubwira atari kuri uyu munsi, ahubwo uyu munsi agira ngo nkubwire ni yuhire nziza y'imyaka 25 Eugene n'abagenzi bawe mwese.
Ndagushimiye cyane,
ndagushimiye. Ba VOA
yeah,
USA ubwanyu yemeye iriya radio yayo ikaduha uyu mwanya ungana gutya. Mumbwire abayobozi ba USA muti bravo.
Perezida Biden yakumvise. Ngo urakoze cyane
Biden. Bravo. Dano Egeni.
Yego.
Ndewe rero. Ndewe natangiranye nayo imyaka 25.
Nibyo.
Yego.
Ndagushimiye cyane.
Buri muntu arabanza kwitonda, ukabanza ukumva umuntu ugiye kuganira nawe imikorere ye, ikiganiro agiye kukugezaho. Ndakunze kubona bitomoye, nibwo ni nagize gutya ndaza kumugaragaza.
Yoza wese. Yego.
Icya kabiri Eugene. Ndewe ndumva nta kindi cyo kuvuga, nakubwira gusa nti ntabwo nakubwira ngo iki kiganiro iki n'iki, iki kiganiro iki n'iki. Ahubwo jyewe uzareba mu itangazamakuru. Ubu se ntari itangazamakuru nakubwira ngo uzaba itangazamakuru kuri kiriya, ngo uzaba itanga ibiganiro gutya. Jyewe mbona ibiganiro byose mutanga kirahwite. Ntabwo nakubwira ngo ahanaha ikiganiro iki n'iki cy'ubuvuzi, ikiganiro no, ibiganiro byose jyewe itanga n'ibiganiro bizima bikosoye bimeze neza cyane. Ahubwo ndakubwira ngo muri imyaka 25 iri imbere mukomeze mutya.
Ndagushimiye cyane rero Louis Michel. Amasaha aratujyanye, ndumva
twabiyeakanongira akantu gatoya ka gatatu konyine,
agasogonda gatoya kuko igihe kiragiye.
Ni bugufi ngiruka. Hari mugenzi wanjye ndetse ndakubwira yitwa Kabano, yari amenye ati uzambarize kuri VOA. Nabuze umuntu wanjye none nanyura muzenzira kugira ngo ngere muri kiriya kiganiro agasaro kaburaga.
Uzamubwire yandike Louis Michel.
Hanyuma ndababwiye nti bravo, imyaka 20 yubile nziza, hasigaye imyaka 25 iri imbere. Ntabwo nzi ko icyo gihe nzaba ndihari, ariko
nyuma
nzakomezanya.
urahokoze cyane Rwi Michelle uzabo hari reka ngushimire nshimire nabo twari kumwe mwese nabafashe ku buhanga bw'ibyuma kandi mbararikire ejo saa 10 mu kigano muri sanga muzabe muhari kuri Zoom tuzaganira n'abanyamakuru bijwi rya America mukomeze rero kugira ibihe byiza mbifurije ubuzima buzira umuze ngari kumwe nange Eugenia Mukankusi.